kama yanga zunguka dunia nzima, hautoweza kuipata, haitatokea iye. Kilabu bomba kama yanga zunguka dunia nzima, Ulaya na Amerika, Ulaya na Amerika, Ulaya na Amerika, haitatokea iye. Kilabu bomba kama yanga zunguka dunia nzima, hautoweza kuipata, haitatokea. Mayele kamata wakuichi hao haitatokea. Faisali feitoto kamua mashuti hayo haitatokea. Mtu kama Haji Manara chekecha wachambue hao haitatokea. Bosi kama GSM magika mahera hayo yanga. Sakata takata tandaza kabumbu hilo yanga. Sakata takata tandaza kabumbu hilo kabumbu hilo. Dayang Afrika, Dayang, Dayang Afrika number one. Dayang Afrika, Dayang, sisi ndiyo wakubwa. Dayang Afrika, Dayang, Dayang Afrika number one. Dayang Afrika, Dayang, sisi ndiyo wakubwa. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, Dayang Afrika. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, wananchi wanacheza, 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 Dayang Afrika. Wanacheza, 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 wananchi. Ilipila limogita, naliwanja litikise. Ilipila limogita, bantu, bayangate. Ilipila limogita, naliwanja litikise. Ilipila limogita, bantu, bayangate. Piga bao, piga bao, piga bao, wauwe. Piga bao, piga bao, piga bao, wauwe. If you happy and you know, clap your hands to Young Africa. If you happy and you glow, hands you little into see. If you happy and you know, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Ulaya na Amerika, Ulaya na Amerika, Ulaya na Amerika, Ulaya na Amerika. Dayang Afrika, Dayang, Dayang Afrika number one. Dayang Afrika, Dayang, sisi ndiyo wakubwa. Mr. Punch dot alage TZ.
Exclusive from madnaja.com.